Kulo mhlaba okhubuzelwe ngububi futhi ungaphunduleki engakukholweni lokho ngoba yiwo kanye lowo mhlaba onjalo esiphila kuwona. Isilingo esifika abantu bakaNkulunkulu mina nawe kuba ukulwa nobubi ngobubi. Usacabanga angikubingelele ngiphinde ngikwamukele futhi engosini yethu eFresh ngingusibonelo BT Ngema ongumlomo kaBennett Diamond weChristian Networks. Qhana kanye mina nawe singalwa nobubi ngobubi. Na kanjani? Ngeke sehla size siyofika ezingeni labo bantu ababi ngomnyantezayo abakhuthaza ukuphila ngokuxegelwa isimilo kwezobulili baze bakhuthaza ukuba umuntu aphiliswe kwenkomo uqobo bekhuthaza umqili amanga inzondo nokuningi okubi ngeke sakwenza lokho nhlobo thina manje uma lokho kuliqiniso pho kungani kuma social media feed abayibiza ngamaKristu bephimisa inzondo kulabo abangavumelani nabo begwedla iinkolelo nemiqondo engenabufakazi bakwenze kube sengathi kuliqiniso bengabantu abafaka uparafini emlilweni esikhundleni sokukhanyisa ukukhanya kothando lukaKristu kulomhlaba manje pho sibhekana kanjani nesimo esinjalo na Amose 5 verse 14 funa nokuhle hayo kubi ukuze niphile abe nani uJehova uNkulunkulu sebawuthi kanjalo njengalokho nisho. Kula kabi kumaKristu avese aphenduke olungile ngokwawo ukuyitshela ukuthi uNkulunkulu ungakithi the right thina ba wrong bona. Funde ebandla lokho ngizokumemezela kuze wonke umuntu. Ngizokwenza lokho ngintukuthelo yokulunga kukaNkulunkulu engakimi. Awu ngempela mzalwane. UJackson Dole uyibeka kanjalo le ndaba. Ngaphezu kwayo yonke enye incwadi ebhalweni, incwadi kaAmos yiyo ehamba yodwa ekukhombiseni abantu bakaNkulunkulu ukuthi bazophendula uma bengabaphathi kahle abanye abantu. Kanti ngeningi iyakuveza ukwehluleka kwabantu ukubamba umqondo kaNkulunkulu ngokobulungiswa bakhe. Usho njalo ke. Sihlobo sami, umqondo kaNkulunkulu wezobulungiswa ugxile othandweni. Uthando oluhlenga nayo. Ingakho angazanga lokothi ba aqoke mina nawe sibe ngamajudge nabashushisi bakhe. Umsebenzi wami nowakho kulezi zimo pho uyini? Nanku. Funani okuhle hayo kubi ukuze niphile abe nani uJehova uNkulunkulu sebawuthi kanjalo njengalokho nisho. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li fresh namhlanje. Lezi nkulumo singakupha zona nge-audio ye-WhatsApp inombolo yethu ye-WhatsApp ithi 067 706 0077. Angiphinde 067 706 0077. Inkosi, Mike Busisi.